Esule omukaga. Mukama n'agamba Musa nti, omuntu yenna bwaye noonanga n'asobya ku Mukama n'ali azaamaanya muliraanwa we mu bigambo eby'okuteresa oba mu by'okulamulagana oba mu by'okunyaga oba bw'abanga ajoze muliraanwa we oba bw'abanga azudde ekyazaawa n'akiryazaamaanya n'alayira eby'obulimba mu kigambo kyonna ku ebyo byonna omuntu kyakola ng'ayonoona bw'atyo. Kale olunaatuukanga bw'abanga ayonoonye era ng'aliko omusango anazzangayo ekyo kye yanyaga oba kye yafuna olw'okujooga oba ekyateresebwa kye baamukwasa oba ekyazaawa kye yazuula oba ekintu kyonna kye yalayirira ng'alimba. Anaakizzangayo kyonna era anaakyongerangako ekitundu kyakyo ekyokutaano. Nannyini kyo gw'alikiwa ku lunaku lw'alirabika ng'aliko omusango. Era anaaleetanga ekyo ky'awaayo olw'omusango eri Mukama. Endiga ennume eteriiko bulema ey'omu kisibo nga bw'onoosalanga okuba ekiweebwayo olw'omusango eri kabona. Ne kabona anaamutangiriranga mu maaso ga Mukama naye anaasonyiyibwanga mu bigambo byonna bye yali akoze ebimuleetako omusango. Mukama n'agamba Musa nti, lagira Alooni n'abaana be nti lino lye tteeka ery'ekiweebwayo ekyokebwa. Ekiweebwayo ekyokebwa kinaabanga ku nku zaakyo ku kyoto. Kinaasulangako okukeesa obudde, era omuliro ogw'omu kyoto gunaakumibwanga omwo obutazikiranga. Era kabona anaayambalanga ekyambalo kye ekya bafuta, ne seruwale ye eya bafuta anaagyambalanga ku mbiri gwe. Kale anaasitulanga evvu erivudde mu kiweebwayo ekyokebwa omuliro kye gwokezza ku kyoto, era anaaliteekanga ku mabbali g'ekyoto. Awo anaayambulanga ebyambalo bye, n'ayambala ebyambalo ebirala, n'atwala evvu ebweru w'olusiisira eri ekifo ekirongoofu. Era omuliro oguli ku kyoto gunaakumibwanga omwo obutazikiranga. Era kabona anaayokerangako enku buli nkya, era anaakiteekerateekerangako ekiweebwayo ekyokebwa, era anaakyokerangako amasavu ag'ebiweebwayo olw'emirembe. Omuliro gunaakumibwanga mu kyoto lutata, teguzikiranga. Era lino lye tteeka ery'ekiweebwayo eky'obutta. Abaana ba Alooni banaakiweerangayo mu maaso ga Mukama mu maaso g'ekyoto, era anaakitoolangako olubatu lwe ku butta obulungi obw'ekiweebwayo eky'obutta ne ku mafuta gaakyo n'omugavu gwonna oguli ku kiweebwayo eky'obutta, n'akyokera ku kyoto okuba evvumbe eddungi okuba ekijjukizo kyakyo eri Mukama. N'ekyo ekinaafikkangawo Alooni n'abaana be banaakiryanga. Kinaaliirwanga awatali kizimbulukusa mu kifo ekitukuvu mu luggya lw'eweema ey'okusisinkanirangamu mwe banaakiriiranga. Tekyokebwanga n'ekizimbulukusa. Nkibawadde okuba omugabo gwabwe ku byange ebiweebwayo ebikolebwa n'omuliro, kye kitukuvu ennyo ng'ekiweebwayo olw'ekibi era ng'ekiweebwayo olw'omusango. Buli musajja ku baana ba Alooni banaakiryangako okuba ebbanja ennaku zonna mu mirembe gyammwe gyonna ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro. Buli anaabikomangako anaabanga mutukuvu. Mukama n'agamba Musa nti, kino kye kitone kya Alooni n'abaana be kye banaawangayo eri Mukama ku lunaku lwalifukirwako amafuta. Ekitundu eky'ekkumi ekya efa y'obutta obulungi okuba ekiweebwayo eky'obutta ennaku zonna, ekitundu kyabwenkya n'ekitundu kyabwo akawungeezi. Ku kikalango kwe bunaafumbirwanga n'amafuta, bwe bumalanga okunnyikira n'olyoka obuyingiza, onoowangayo ekiweebwayo eky'obutta mu bitole ebyokye okuba evvumbe eddungi eri Mukama. Era kabona eyafukibwako amafuta anaabanga mu kifo kye ow'oku baana be y'anaakiwangayo. Kinaayokebwanga kyonna eri Mukama olw'etteeka eritalijjulukuka ennaku zonna. Era buli ekiweebwayo eky'obutta ekya kabona kinaayokebwanga kyonna, tekiriibwanga. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni n'abaana be nti, lino lye tteeka ery'ekiweebwayo olw'ekibi. Mu kifo ekiweebwayo ekyokebwa mwe kittirwa n'ekiweebwayo olw'ekibi mwe kinattirwanga mu maaso ga Mukama kye kitukuvu ennyo. Kabona akiwaayo olw'ekibi y'anaakiryanga. Kinaaliirwanga mu kifo ekitukuvu mu luggya lw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Buli ekinaakomanga ku nnyama yaakyo kinaabanga kitukuvu. Era bwe kunaamansirwanga ku musaayi gwakyo ku kyambalo kyonna onoyolezange eche kimansiddwako mu kifo ekitukuvu. Naye ekintu ekibumbe mwe kifumbirwa kinaayasibwanga. Era obanga kifumbiddwa mu kintu ekyekikomo kinaasiimuulwanga era kinaayozebwanga n'amazzi. Buli musajja ku bakabona anaakiryangako kyekitukuvu ennyo. So tewabanga kiweebwayo lwa kibi kye batoolako ku musaayi gwakyo ne baguyingiza mu weema ey'okusisinkanirangamu okutangirira mu watukuvu kye balyako. Kinaayokebwanga n'omuliro.